girl, I know we broke up. Then I'm gonna suck time to meet. Now we never let it slide. Then can't let another time to give. Girl, I know we broke up. Then I'm gonna suck time to meet.
Yeah.
Now we never let it slide. Then can't let another time to give.
Ngiyafisa ukukudedela kodwa inhliziyo engakhoni. Konke okwenzekile dala kungishayisa amahloni. Bengichaza ngichazile nabo uchaza uthanda liboni. Between me and you, I just want ubani inyoni. Yes, angikho perfect, ngiyazama ukuba honest. Ngikunike nesikhathi dala izobuild ama-moments. Sakhumbula yini bese uRomeo noJuliet. URomeo usele yedwa udlala uthando njenge-puppet.
Mina ngisakuthanda ntombi, wena ungowami dali. Yazi ngadlala ngemizwa yakho, hey. Kodwa ngisakuthanda, ale mizwa ishintshi mabi. Thando ngiyakhumbula baby, inhliziyo yami ayideli.
Girl, I know you broke up. Thando umuntu usakuthanda mina. Now we never let it slide. Alikalela lolu thando lukimi. Girl, I know you broke up. Thando umuntu usakuthanda mina. Now we never let it slide. Alikalela lolu thando lukimi. Slide, I will never let it slide. Slide, you can let another turn on me.